Shalom tano muntu Napukona Yalbono la muta Sawona ngano muntu Yapila mtano muntu Napukona Yalbono la muta Elukusonde la guwe Bega mabila matata makama Napukona Yalbono la muta Angisambo Aye Yeah Uwe wetu atali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Yela skulu ay 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 yeah so yela skulu ay yeah
yazinkumbula ngiqala ukubona faka iduke lihlaza kuvela iBrazil engahlali athi dudla untombazane wavelwa mamathe Bentombi ngicela simbathe ndawonye Thandane ngathi singaba ndawonye Tholwa mothando lunempande Batshela umbiwa ndawonye Wena nganginikwa ithongo Umdiki nomndawo Thinta wona qhuma inganono Injawa ninjawo Mina ntombi ngiyakuthanda Ngifunga umama Futhi ngimdala Ngase sikhathi sokudlala Dalinya funga Ndandathu ngizoyifaka Hlobisi sandla sami
Angisambo Aye Yeah Uwe wetwa dali Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu Aye 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 Yeah Sondela skulu Aye Yeah
Aye
Keke na keke nduni ya manzi Utolu upape Nambangi nkabe mhlomi 2.6 mkeli 2 Kotwa mnali 3-5 Lipage ndlini ne 333 Nguzo mategisi Nkingi sondu 87 Tano munda nkani Pungenje na ndomba mtati Hai Kesi ya ikangi Sondela tali ntule agenza mina Hai Angpuza ngpe mistreati mina Drive it takes andreli mina Komo zgaba hapa speli mina Pelu tanda ngpechi
Angisambo Hai Yeah Uwe wetu atali Hai Hai Angisambo Hai Yeah Sondela skulu Aye Aye Angisambo Aye Yeah Sondela skulu